ngithi ngishaye emanoni nesandla sami bambe isandla sami sinizele emafeni sobabini akathi sidalelene thina sobabe nesandla sami mayifohloza akusitimela sansasesona
ngifune sifumbeni wemama
niyazi ziningi izinkinga othandweni oziningi izimpini sidinga nje ukubekezelelana mayela ukubonisana mayela ngenkomuza
Ube ngowami kuze kube phakade Masenze imali ningi futhi sithandane Iqiniso linjalo ngiyasifeka Sizodala isiphithiphithi siyabangena Sweetheart, I don't care what these people say yeah. I'm ready to go all the way yeah.
So carry to home, together we go yeah. I'm beside the side, my love Okay, I'm the first, yeah, yeah. it's your boy
oh, yeah.
Ndibona ma ndingeke ngiphile ungekho Ngiyababona bayazama ngeke ngikhonelo wami Ungimikisa emafini ngibona izulu nomhlaba
Hey ayekho
ngoba ngazama abekho
Hey ayekho
ayekho omunye ofana nawe ayo yo Ungimikisa emafini ngibona izulu
Ube kube phakade Masenze imali ningi futhi sithandane Iqiniso linjalo ngiyasifeka Sizodala isiphithiphithi siyabangena Sweetheart, I don't care what these people say yeah. I'm ready to go all the way yeah. Yeah.
So carry to home, together we go
yeah.
I'll be side to side, my love Okay, I'm